Yesu menifunga kokoro. Na Yesu menifunga minyororo ya mahaba. Hata kwenye giza totoro, baby. Nachotaji ni uwepo wako na ni sawa. When you let me in Romeo, leo kesho peponi, yeah, yeah. Siki ushafunga kwa komeo, ya usisiki, yeah, yeah. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na hadinani. Kwenye hili penzi na imani, baby, yeah. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na hadinani. Kwenye hili penzi na imani, baby, yeah. This kind of love, of love, utoipata hata kwa hela. Of love, of love, mm-hmm. This kind of love, of love, utoipata hata kwa sponsor. Of love, of love. Ora dinite tekete mama nite tekete wala kumba la thamani la kumba la thamani ipora dinite tekete mama nite tekete wala kumba la thamani la kumba la thamani wabaya wanasema unifai wanasema yetu na hadinani kwenye mpenzi na imani. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na hadinani kwenye mpenzi na imani, baby. This kind of love, of love, utoipata hata kwa hela. Of love, of love, mm-hmm. This kind of love, of love, utoipata hata kwa sponsor. Of love, of love, this kind of love, of love, utoipata hata kwa hela. Of love, of love, mm-hmm. This kind of love, of love, utoipata hata kwa sponsor. Of love, of love.